DJ Exploid.
She said she want that. Told her give me love. She said baby stop that. She said she gotta go. Told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
They told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I haven't had the moon, you the one I wanna shine my light on. Get your life, little mama, what you get your life from? Ain't nothing cooler than the wrong rules when you go to the right song, the right song.
DJ
Exploits.
I get money like what?
Need to kill how my fishy who spy on you, cause baby girl.
The This is Africa's best unit taking over. Qtro Entertainment, representing Qtro DJs to the fullest. Keep it a grown and sexy. It's DJ Exploit. This is how Qtro DJs sound like.
She said she want this, she said she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go till the baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my African girl. I wanna beat the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl. Let me beat all these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula, Basile on the formula, formula, baby girl, you're my formula. A formula, Basile on the formula, a formula.
Book Qtro Entertainment DJs or purchase our merchandise. Call 254-712-026-479. For bookings and downloads, check out Qtro DJs on www.qtroent.com.
Where you hang your waist? They put on around, let me see your face. No, 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 when you say my name. And I, boy, make me lose my brain. You know you take me higher, higher. We only put out of fire, fire. I'ma sing for you, choir, choir. You're my one and desire. You're my African girl. I wanna beat on the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl. Let me beat on these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula. Basile on the formula. Formula. Baby girl, you're my formula. A formula. Basile on the formula. A formula.
Kuzanyana maranga gakukute, ugazanyisanga gakukute, kusangane chimame chakukute, uchisangano chiwaka simbe chakukute.
And everybody like this, we party till morning come. And everybody like this, we party till morning come.
Datutuka yomu vienda, waita walete vyo kunywa basajja venda. Demu chansa bachileta, waita walete vyo kunywa bachala venda.
Zinyuma baba zinyuma, zinyuma baluganda zinyuma.
Tiri kuziri luri zanyuma, you're such a beautiful woman.
Zinyuma baba zinyuma, zinyuma baluganda zinyuma.
Tiri kuziri luri zanyuma, you're such a beautiful woman.
I see you came to party, and you're looking for love in all the wrong places. Shawty, look my way, look my way. Kimala mala najibeba so.
Kila wakati nakuona po.
Na nikizidi kata majima.
Zungululu mchitanacho.
Datutuka yomu vienda. Weita walete vyo kunyaba sadya venda. Demu chansa bachileta. Weita walete vyo kunyaba chala venda.
Auma, onira. Bakwata kwata no yuzo mutima. Bana ange yoro wina. What your mama gave you is a killer.
Zinyuma baba zinyuma. Zinyuma baluganda zinyuma.
Zinyuma baluganda zinyuma. Zinyuma you're such a beautiful woman.
Zinyuma baba zinyuma. Zinyuma baluganda zinyuma.
Zinyuma
baluganda zinyuma.
You're such a beautiful woman.
Zinyuma baluganda zinyuma. Zinyuma baluganda zinyuma. Zinyuma baluganda zinyuma. Zinyuma baluganda zinyuma. Zinyuma baluganda zinyuma.
And everybody like this, we bought it in morning come. And everybody like this, we bought it in morning come.
Kimala mala na jibeba so.
Kila wakati ni kuwanda po.
Na nikizidi kata maji mo.
DJ Exploit.
Mbuli haka ni mbul. Yue, da fila vibe yako. Da fila vibe yako. Me won't know if I fi jam it again. Me won't know if I fi jam it again. Me won't know if I fi jam it again. Me won't know if I fi jam it again.
I just wanna be your girl tonight. Let me make you feel alright. Hold my hand, but hold it tight. I'm only single for tonight. Born on me and you tonight. Let me make you feel alright. Hold me close, boy, hold me down. I'm only single for tonight.
Kichwani, ufuzo nyumbani, sijaji kitabu kama uja kisoma ndani, rika na kupakua majungo kamezani, I'm drunk in love, tanimbia nyimbo gani, nilio zambao paparazi dirishani, habari jamani, muna habari gani?
Kichwa mina majina mapya kila kona amenipa wanaritaki pusa oh paswa kichwa ora Najua kupenda na kama vumba na kama unataka they call me kiba rockstar na malinga mapya kila moja nampa wananitami sifa oh paswa kichwa nina mandinga mapya kila moja nampa wananitami sifa oh paswa kichwa
ora no to like that. What the hell? Don't do like that. You're too smart, dada.
You kama pilot achini sijugi tena wakipiga mbea kama pilot wambie kwa kwa mwema mani nganganie 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 tena wakichocha bibi nishikilie 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 bema wakipiga jungu nganganie 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 tena wakichocha bibi nishikilie 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 bema
quality boss A night boy got the game lock. Mpaka lini tawambia maisha London. Dealing with a boss, said you know that. Atubadilisha channel on the program. Saka, a girlfriend, I'm loving your vibe. Hapa kame waka motokolo nana. Basi njo close kidogo. Itupe lugo nito inzeve kidogo. Nipe zoto. A baby nakutaka we sitaki nobody. Yes. Uyo fala jo mulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makani. Yes. Sisari. Yes. A night boy.
Nikirege you kama pilot. Chini sijugi tena Wakipiga mbea kama parot Wambie kwa kwa mwe mama Nganganie, nganganie, nganganie tena Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie tena Wakipiga jungu nganganie, nganganie, nganganie tena
Wakichocha bibi nishikilie,
nishikilie, nishikilie
Sukari kipanda na unga hizo vitu ndogo Umekonda na yule ameunga hizo vitu ndogo Unashinda unalia kusota hizo vitu ndogo Kaburini alishinda takifo hizo vitu ndogo
Hey vipi de, unajua bila Yesu ni tiki de ay, Mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de ay, Anakucheki de, everyday, ukikomplain jia holiday ay, Hizo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama ode de ay, Unashinda ukilia kusota hizo vitu ndogo Kaburini alishinda takifo hizo vitu ndogo
Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo Mimi winner Hata kama pesa sina Lamborghini na bima Najua zote atanipa Nipa Madeni alilipa Huyu Yesu wa uzima I'm no longer a sinner Unalia juu ya dina
Hey, 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 vipi de Unajua bila Yesu ni tricky de Mimi wanda de Nakuambia shida zako ni ndogo de Anakucheki de Everyday Uki complain juu ya holiday Hizo vitu ndogo de Mbele yake ndogo ndogo kama odede Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo
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 Zako aifu soko Nikikona Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona Kati unakwenda au unarudi wakata kona Nyuma kakatuni za masudi ulivyonona Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti Ama sanamu Au waze wakununua mwaga noti Akina sanamu Oh, oh, Anita Macho kama unanita Sasita Shepu vela sidika Anita Macho kama unanita Sasita Shepu vela Show me, show me, show me Una violence Show me, show me, show me Waonesha una violence Show me, yeah. Show me, show me Una violence Show me, yeah. Show me, show me Waonesha una violence
Umenifinyanga kama dona Makonde na nonya Kama mpira Maradona Kichuya kona Na wakisema na mawenge Wambie unerason Wakiringisha peremende Nitakugawia kon Chunga
kipenzi majaribu mabaya sana oh. Na wendo dokta kunitibu niwe salama oh. Oh baby Anita, macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sister. Anita, macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sister.
Show me, show me, show me. Una violence, show me, show me, show me. Waonesha una violence, show me, yeah, show me, show me. Una violence, show me, yeah, show me, show me. Waonesha una violence.
Now, 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 hear this.
Hear this.
Sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Nijiona tamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa.
Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote.
I'm gonna be the best man. Oh, oh. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pagi diri. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pagi diri. Because baby, you're my jiggy jiggy. Unani pagi diri. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pagi diri.
Baby, utakula nini?
Jiggy jiggy.
Gari ya masamaki.
Jiggy jiggy. Sina hela ya Lamborghini.
Jiggy jiggy.
Lakini nitaku treat kama queen. Job usipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaini choma. Tutembe Nairobi, tuanje Brenda mama. Tumuombe Mungu baba, na ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, na ndoa tupera. Jiggy jiggy, unani pagi diri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pagi diri.
Because baby, you're my
jiggy jiggy, unani pagi diri.
Baby, you're my jiggy jiggy, unani pagi diri.
Follow on Instagram at DJ _ Exploit.
Qdro Entertainment.
Kupanda kwanzia leo nije daddy. Daddy yo, I wanna hit that spot. Baby call me honey. Yeah, yeah, me.
Asali nitatiririsha, utaipata kwa ndani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Saguni balama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low.
Nishapata picha vile nitashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge puli ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shopping uende Bangkok itisha on the night.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance so oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down.
Qdro Entertainment.
From Shinigami.
ya mitavani Unapaka nime mtungia na singo Ya kumsifu yendo number one Anafanya kwa kenibaki Kwa kenibaki Anyamana kwa kusitaki Kwa kusitaki Anonifanya na cherewa Cherewa, cherewa Ndiyo anonipaga sambo Na cherewa Cherewa, cherewa Mkufuzi wa mambo Na cherewa Cherewa, cherewa Ndiyo ananipaga sambo Na cherewa Cherewa, cherewa Mkufuzi wa mambo Na cherewa Haimisi mami Ila utundu wako vile mami jo Toto sote na meri haizami Hailibe bora nanga yangu so Tena wata vipini penda wani Hili tukomeshe wote mabisho Ndane hiti flow Wa mtoto vana Kani mali zaro yangu Misi kinesi tena Kinesi taki Kani pechile wa sana Kaputa wako Achibiwe na ye Omani nenda zako Mina mpenda Nifanya na cherewa Cherewa, cherewa Ndiyono nipaga sambo Cherewa, cherewa, cherewa
DJ
Kwa Yesu kunara
Kwa Yesu kunara
around you naitwa nani wewe unaitwa nani unatoka mtagani wewe mtagani hivi wewe mwana wa nani wewe mwana wa nini yendao tumekwaga wapi wewe umekwaga wapi naomba usinipe kisogo nataka nifungue wangu moyo wewe ni namiliki gari na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Me see no buyer, see no buyer. Just wanna give you some love and affection. Since you and I are happy, ila nobody tembe na wewe. Nina megi, inataka niseme na wewe. Since you and I are happy, ila nobody tembe na wewe. Nina megi, inataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe. So baby please, show no turn. No marisha na tusema si utan. Unani malinda mama. What you friend, wanna die. Niku wache kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Chunde nyumbani, dadame anda kachori nile nawe. Kisha maishani, palilishi birikana ikiwa nawe. Au koko bichi, tupunge upepo habari. Mombasa Malindi, tukale zoka chili jamani. Mama Tanzania wapi, ila naomba niteme na we. Nina megi, inataka niseme na we. Mama wapi, ila naomba niteme na we. Nina megi, inataka niseme na we. Nataka soa, kidogo soa.
The only thing I have in my life is you. Asi chomeka, nyavuni kwedaga. Wacha pezi kama moto. Tukomeshe hapa, wanopenda choko choko. Na pezi kama bia, nileweshe. Ubaki lumia, nibebeshe. Ayo yo yo. Zipaki, komitaki, simama na mwe. Ninge makaki, litokaki, niambie watakwa. Siju ni kukonga nyagi, imitaki, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji. Hey, you my beautiful angel. African baby, sweetie sweet man. Why? You, beautiful angel. Tanzania baby, sweet me by oh no oh gaga anaka oh gaga anaka oh gaga
oh my changwa as I can see what they feel
anaka oh gaga anaka oh gaga anaka oh gaga oh I wish I could give you everything cars and mansion you want oh baby, yeah. But love is the only guarantee. The gift I have in my heart, oh, oh yeah. What's your busy kama moto? Choco meshe hap, wanopena choco choco. Na penzi kama bia, nileweshe. Uba kilo mia, nibebeshe.
When I say I love you, believe me, it's true.
vile unatagaga. Oh now, the only thing I need in my life is you. Nikichomaga vile napendaga.
Kwanza ni washe moto. Ni waonjeshe wao wanaopenda kula kuku.
Teremshe na bia nileweshe.
Unga kilo mia inishibishe.
Ayoyo, I like the way you move your body. Nimekudati venye unasimamaga. Umenishika haki, mimi papi, vile unatagaga. Sijui mimi nikubemei, unibeai, nikaipike nyumbani. Kisha tumayai, tukunywe maji.
Hey, you're my beautiful angel. African baby, sweetie sweet my no. You, beautiful angel. African baby, sweetie sweet my no.
Oh,
I wish I could give you everything. Maize and beans if you want. Oh, ooh, oh. But maize is the only guarantee.
Nikubebe karosi muhando.
Oh yeah. Kwanza niwashe moto. Ni waonjeshe wao wanaopenda kula kuku.
Teremshe na bia inileweshe.
Nilipokona we kwenye ulingo. Wana umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care. When I saw you, ulinambia eti uko solo. Kwenye movie, eti kifuwa changu kama vile bolo. Now I know, mbona unanikoroga wewe doro. Now I know, Facebook na Twitter ushani follow. Yeah, show them in your goggable. Yeah, not gonna give up them. Uliniambia eti uko single. Nilipokona we kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care. Iki tricky tricky tu inaleta shida. Iki tricky tricky tu inatutatiza. Akikupa unachukua raha unasikia. Akienda kama mwingine na msambazia. Akikupa unachukua raha unasikia. Akienda kama mwingine na msambazia. Si sabuni haitishi, hata vyombo haioshi. Haijui mfanyikazi wala bosi. Kitumia vibaya na mikosi. Uliniambia eti uko single. Nilipokona we kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care.
Haki umeharibu bahati. Ndani nilikuwa nikufanyia vitu kubwa kwa maisha. Nilikuwa nikunulia earphones, slippers za blue. Na charger simu yako isiwa yenda battery low. Sasa utakuna nikosa WhatsApp sana. Blue chick uoni ten. Haki ya Mungu nime left.
Uliniambia eti uko single. Nilipokona we kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care. Achapa ilale, chapa ilale. Achapa ilale, I don't care.